Washington, the voice of America. Time now for Heza, our weekly program by youth and for youth from Rwanda.
Tumukurikira ijwi rya Amerika twongeye kubasuza kandi tubifuriza kugira ibihe byiza. Uyu ni wa mwanya mukurikira ikiganiro Heza. Kikaba ari ikiganiro gitegurwa n'urubyiruko kandi kikaba cyarashyiriweho urubyiruko kugira ngo mubashe gutanga ibitekerezo mu rwego rwo kwimakaza umuco w'amahoro arambye mu Rwanda no mu karere ruherereyemo. Mukaba mugikurikira kuri ijwi rya Amerika ku 104.3 FM. Muri studio uyu munsi muri kumwe nanjye Olivier Isati Basumba, nkaba ngiye gufatanya na mugenzi wanjye
Yvette Musabye Marie. Mu kiganiro cyacu uyu munsi tugiye kuganira ku munsi mpuzamahanga wahariwe urubyiruko, aho mu Rwanda wizihijwe hazirikana ku buzima bwo mu mutwe, cyane cyane ku kibazo cy'ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Tuvuye kuri bimwe mu byakozwe kuri uwo munsi, turaza kuganira n'urubyiruko ku mpamvu zimwe na zimwe zibatera kwijandika mu ngeso yo kunywa ibiyobyabwenge. Turaza kandi no kureba uko itumanaho rigenda ritera imbere n'impungenge za bamwe kuri iri tumanaho.
Reka dutangire ikiganiro cyacu dukurikira inkuru twateguriwe na Jean Baptiste Ndayiragije, aho yakurikiranye bimwe mu byakozwe ku munsi mpuzamahanga wahariwe urubyiruko.
Nubwo umunsi mpuzamahanga wahariwe urubyiruko wibanze ku buzima bwo mu mutwe, n'ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko nacyo ntikibagiranye. Umuryango w'urubyiruko Age Prodojijukigwa, usanzwe ukora ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu, watangaje ko hari ubuvugizi buri gukorwa ngo iki kibazo cy'ubushomeri cyugarije urubyiruko leta ibashe kugishakira umuti. Umuyobozi w'uyu muryango Bwana Kagaba Aphrodis aratubwira ibijyanye n'ubwo buvugizi ndetse n'icyo babona leta yagakwiye gukora ngo ubukene bugarije urubyiruko bugabanuke.
Ikindi dukora ho buvugizi, tuzi yuko hari 30% y'abagore ifashwa mu kujya mu myanya ifata ibyemezo n'ibindi. N'urubyiruko ruhabwe ayo mahirwe. Hari abarimo ariko turabona ko byagombye kurushaho gukora. Ariko nanone wenda ikindi navuga ni uburyo bwo kubafasha wenda kugera ku mari. Gufasha nk'urubyiruko guhabwa amahirwe, gupiganirwa amasoko ya leta kugira ngo nabo babone opportunities zo gushora imari. Ariko ikindi nanone ni ukurushaho gushyira imbaraga mu kwigisha urubyiruko imirimo ngiro. Iyi gahunda nziza y'uburezi kuri bose, ariko hashyirwa cyane imbaraga mu bumenyi ngiro. Ndumva ari cyo cyafasha cyane kugira ngo urubyiruko rurusheho kwiyubaka no kuva mu bukene.
Minisitiri w'urubyiruko Jean Philbert Nsengimana we avuga ko leta ikomeje gahunda yo kuremera urubyiruko imirimo ku buryo mu mwaka wa 2018 izabigeze ku mirimo 200,000 buri mwaka. Muri gahunda yo kurwanya ubukene no gufasha urubyiruko kubona ubumenyi bwabafasha kwihangira akazi.
Iyo ya SIP ya African Development Bank, $1,000,000. Youth and Women Employment Program, $30,000,000. National Employment Program kora wigire, $12,000,000 z'amanyarwanda. Ibyo byose ntabwo navuga ngo ni hangout itanze amahirwe cyangwa ngo ije, ariko iyo ibyo byose birazana imirimo. Icyo tugamije nk'igihugu no kuva ku hafi 100,000 by'imirimo buri mwaka idashingiye ku buhinzi kugeza ku 200,000 gukuba kabiri tukazagera mu 18 twarakubyeka. Urumva rero icyo tugiye kongera imbaraga ni ugukangura urubyiruko ngo amahirwe azabasekera, ariko namwe bisaba ko mugomba kuba mugize gute mwiteguye.
Kubera ko uyu munsi hari urubyiruko wari wibanze ku buzima bwo mu mutwe, cyane cyane ku kibazo cy'ibiyobyabwenge mu rubyiruko, twifuje no kuganira na ba nyirubwite ku mpamvu zibatera kwijandika mu ngeso mbi zo kunywa ibiyobyabwenge. Mugenzi wacu Jean Baptiste Ndayiragije arakomeza.
Bamwe mu rubyiruko twaganiriye batubwiye zimwe mu mpamvu babona abajene benshi bakomeje kwijandika mu ngeso mbi zo kunywa ibiyobyabwenge.
Nitwa Alphonse. Ibiyobyabwenge mbiziho cyane kuko hari abantu nzi baba babikoresha. Aya narabiretse, ariko hari igihe najyaga mbikora cyane. Bwiyongere mbona akenshi iyo umuntu aba adafite akazi niho ahura n'urwo rugomo, kugira kubera ko bikorwa kubera urugomo, ko ntago naba ndi mu kazi nk'uku nguku ngo mbone n'umwanya wo kubijyamo.
Twagirimana Evariste, ibiyobyabwenge nyine ni uko bituma abana kenshi na kenshi ku bana ba primaire nge niwe mvugaho kenshi usanga batiga nabiguko ugasanga baza rimwe mu cyumweru kandi ugasanga ntacyo bibamariye. Hoya ntacyo ntagajya yicara iwabo aba yirirwa agenda biterwa n'agakungu.
Dusaba Imana Fabrice niga mu mwaka wa gatandatu baraza bakadukubita bamaze kuronka bitugira nyine bitugira ubundi nka mayibobo tugakora ibintu tutatekereje
biterwa n'ukuntu abana baba babishaka cyangwa nko kuba waragiye ahantu bari binywa bakagushuka gutya
bitaka kure biterwa n'uburara kubera ko nyine biterwa nyine kenshi n'ababyeyi aryo umwana ava mu rugo kubera nyine n'ababyeyi afite akaba yajya kuba nka mayibobo hanze ibyo nyine bimutera kuba yavuga ati atigatangira kwiheba kumva ko ubuzima bumunaniye atangira kwifata uko abonye nibwo bituruka kunywa mitabi kanywa n'amakore n'urumogi gutya.
Ku bw'impuguke mu bijyanye n'ibiyobyabwenge nabo ngo kuba urubyiruko rwinshi rugenda rugana inzira yo kwiyahuza ibiyayuramutwe ngo ntawakwirengagiza n'ingaruka za jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu ni Rugwiro Omar akaba ayobora ishyirahamwe ADAP rirwanya ibiyobyabwenge bakanafasha ababinywa kugana inzira yo kubireka.
Ahanini twavuga ko bituruka ku myifatire n'imyitwarire aho umuntu aba avuga ati hariya niho ushobora kubonera amakiriro. Twe tubona ko bituruka kenshi ku bijyanye n'amakonfuri cyangwa se imanza ziba ziri mu mago mu miryango aho usanga umwana avuga ati hari ibyo mbuze reka noneho mpitemo inzira y'umuhanda cyangwa se kubera ibyagiye bitubaho nanditse nk'ingaruka za jenoside aho usanga hari ihungabana umwe akumva ko ariho ashobora kubonera amakiriro kandi mu by'ukuri ari ukuyobya ubwenge.
Ibitaro bya Ndera byakira abafite uburwayi bwo mu mutwe bitangaza ko imibare y'abantu byakira yiganjemo urubyiruko rwishwe n'ibiyobyabwenge. Mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko ku wa 12 Kamena, Jean-Michel Iyamuremye, umuganga mu bitaro by'indwara zo mu mutwe i Ndera, yatangaje ko abasaga 50% by'abagwayi bakira ari urubyiruko ruri hagati y'imyaka 14 na 35, kandi abenshi bategwa ubwo burwayi no kunywa ibiyobyabwenge. Ubushakashatsi bwakozwe n'ishuri ry'ubuzima na Minisiteri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga bwagaragaje ko umuntu umwe muri 15 afata ibiyobyabwenge mu bantu bafite hagati y'imyaka 14 na 35. Imibare itangwa n'ibitaro by'indwara zo mu mutwe 20% by'abagwayi byakira babiterwa no kunywa ibiyobyabwenge, naho 61% by'abagwayi bari mu bitaro by'indwara zo mu mutwe ishami rya Huye rizwi nka CARAES n'urubyiruko.
Inshuti bakunze b'ikiganiro heza mudukurikiye, tubatuye indirimbo City ya Los y'umuhanzi Eddy Kenzo wo mu gihugu cya Uganda. Iyi ndirimbo iri guca ibintu muri aka karere k'ibiyaga bigari, uyu muhanzi akaba aririmba ko adatinya ubukene.
Sagala nyombo, ubange no sawa ya nungu, bagande sagala nyombo, no sawa ya chekire mwama sembera ulamu basova jangu chechare yansiri akoreka yekanzine nzina mumama ulamu wachisera ato muziki zuri sana yekanzine nzina mumama ulamu wachisera ato muziki tamu sana Sichalosi ndi boss Sichalosi Dance dance Abange Unovula mugumbi Zingugami Kali mundeke nange Kwenzi jukira muche mfute Endo satukubana Acholeka otada Nebakende kakanga Itali musana Oh mama oh la la yeah. Oh agaliba Oh agaliba
Kati toba kona chongamba Jango mziki tugusambe Kambe toba kona chongamba Jangwe nutwe changi
Aye le 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 Aye le 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 le
Le kanzine
Nenzina mumama Unamu wachisera Ato mziki zuri sana
Le kanzine
Sera, don't music it up sana. Zinamu, zina, zinamwa wo, zina, zinamu, zina, zinamwa wo, zina. Yelelele, yelelele.
Dukomeje ikiganiro cyacu rero aho Jean Baptiste Ndayiragije yaganiriye n'abakuze ndetse n'abakiri bato ku bijyanye n'itumanaho. Kuri ubu mu Rwanda ibijyanye n'itumanaho bikaba bijyana cyane n'ikoranabuhanga. Nyamara abarikoresha nubwo bemeza ko ribafitiye akamaro kanini ngo ritanakoreshejwe uko bikwiye rishobora kurangaza benshi.
Mu kugana mu cyerekezo cya 2020 u Rwanda rwihaye hari byinshi bigenda bihinduka. Muri byo harimo ikoranabuhanga mu itumanaho naryo rigenda rifata indi sura nshya. Iri terambere mu itumanaho riratandukanye cyane n'iryahozeho mu Rwanda rwo hambere. Aba tugiye kuganira hari abakoreshaga itumanaho rya kera, hakaba n'abakoresha itumanaho ry'ubu.
Nitwa Cyumandori Jumaine. Itumanaho twakoreshaga icyo gihe hariho inzego, hariho abitwa abamotsi, hariho abitwa abashurushefu n'abashefu, n'abashefu de productivité aribo bashefu de kutimiye. Abo rero iyo batumiwaga message bitabazaga uwo bitaga umumotsi, yagiraga ikintu akoresha cyitwa ihembe ry'inkorongo, arihuhamo rikavuga cyane, akabwira abaturage message yohererejwe, abaturage bakakurikira, barubahirizaga cyane. Iyo niyo message ya mbere ya leta yakoreshaga za kera nk'igihe cy'umwami. Niba yohereza imisazi kuri kwa shefu, ikajya kwa shefu, ikava kwa shefu, ikagera ku basurushefu, ikaza ikagera ku bamutsi. Ubwo rero message ikabigeze ku baturage. Niba ari ukujya gukora ibarabara, niba ari ukujya gutinda ikiraro, niba imodoka yanashaye, akakurira muri rya hembe rye, abwira abatuye muri uwo mudugudu.
Nitwa Rwirangira Jean de Dieu. Ariko nawe navutse muri 1962. Mvuka njye uburyo bwo kwandika bwari buriho. Bunyeze mu iposita cyangwa se bitaga telegram cyangwa se bitaga telex. Ibyo byariho iterambere ryari ryaratangiye kuza. Igihe cyahise cyari kiruhanyije byamugoza n'ikibarwa igiri buraya cyase uri Kigali igiri cyangugu bazagusubiye zizanwa na bisi za Natarakome byafataga igihe cy'icyumwe cy'ibyumuri bibiri.
Nitwa Rukundo Sadi, nkaba mfite kampani ibijyanye n'amafilme idufasha mu bintu byinshi bitandukanye, cyane cyane urugero murabona nka za Facebook. Iterambere ryaje mbese tuke tubona n'abantu direct, umuntu uri hanze n'uri mu Rwanda bagahita babonana muri ako kanya, ntago bikigoranye. Njyewe mbona hani nti hari cyo bidufasha cyane, kuko nkatwe urugero dufite company uko biri kose kugira ngo imenyekane nuko tubicisha mu buryo bw'amashusho nko kuri izo internet, nicyo bidufasha cyane ku buryo sinabona ko hari cyo byica, ahubwo biradufasha cyane.
Nubwo ariko uyu avuga ko abona nta kituma naho rigezeho rishobora kwica, uyu we avuga ko ridakoreshejwe mu gihe gikwiriye rishobora kurangaza abarikoresha.
Nitwa Mukandayisaba Claudine. Itumanaho nkoresha nkoresha internet, icyo ushatse kumenya ukimenya vuba vuba. Uruhande rumwe byabatiza kurangara, kuko akenshi agiye kuri Facebook aragenda ikaba yamugomesha kubera ibintu byinshi ababona biriho, akeneye kumenya byinshi bigatuma afata igihe kinini kuba ayiriho, wenda yaba afite n'amasomo akaba yakwibagirwa kuba yabasha kuba yakwiga.
Bwana Sengimana Jean Philibert ufite urubyiruko n'ikoranabuhanga mu nshingano ze, nawe yemera ko itumanaho cyane cyane irikoresha internet rishobora gufasha urubyiruko kwigana iby'abandi bakora mu kwiteza imbere.
Ushobora no gukoresha igitekerezo cy'abandi, ni nacyo internet imaze. Ushobora no kugenda ukareba ikintu kibera iyo ngiyo uri mu mahanga kandi cyagirira akamaro Abanyarwanda, ibintu gikore nyine kitugirira akamaro nawe kikugirira akamaro.
Urubyiruko se mudukurikiye mubona itumanaho rigezweho ntacyo rishobora kubangamira mu myigire yanyu?
Jean Baptiste arakoze cyane kuri iyi nkuru. Mukongera kubasusurutsa, reka dusubize bimwe mu byifuzo by'abakunzi b'ikiganiro cyacu, aho wifuje ko twazabashakira zimwe mu ndirimbo za kera zitsinda Horja Doves Band. Uyu munsi tukaba twabahitiye yitwa Kamikaze.
Kamikaze, kamikaze.
umwanya twageneye kumva ubutumwa bw'abakunzi bacu urageze. Inosaha umugisha tukaba tuguhaye ikaze muri studio.
Ikaze nshuti mwese bakunzi b'ikiganiro heza. Tukaba tugiye kubagezaho umwe mu butumwa bwanyu muba mwatugejejeho nk'uko bisanzwe. None tukaba tugiye guhereka ubutumwa bwa Nizi yaremye Etienne. Yagize ati "U Rwanda ruri mu nzira yo guteza imbere ikiri umunyarwanda wese. Niyo mpamvu basigaje unyura n'amateka bagomba guharanira icyabateza imbere abiga bakiga ndetse n'abakora bagakora." Abasoza agira ati "Leta niharanire kandi ishyigikire buri wese." Reka dukomeze kuri Asumut nawe watwandikiye agira ati "Abo bana basigajwe inyuma n'amateka ndetse n'abandi baturuka mu miryango ikennye ntibikwiye ko babuzwa amahirwe yo kuba babona ibibateza imbere nk'uko bisanzwe, nko kwiga ndetse no gukora kuko si bo bahisemo aho bavukira." Ati "Ndasaba iyo miryango ikennye gukora yiteza imbere kuko nicyo cyerekezo u Rwanda rurimo." Nsekanabe Defonse ati "Muraho. Biriya ibibazo byabaye kuri bene data b'Abanyekongo birababaje cyane. Ati kugira ngo nibizongere kubaho ukundi nuko twakumira icyateza inyambara cyose ndetse kandi tugatahiriza umugozi umwe." Narasoza nagira ngo mbanyurujemo bimwe mu byifuzo abakunzi bacu baba bagerageje kutugezaho. Reka duhere kuri Asumuta. Ati "Nifuzaga ko mwazajya muvuga mu ncamake ibyo mwa mwatugejejeho mu kiganiro kuko byajya bidufasha cyane." Asumuta nkaba nakubwira ko mbere yuko dusoza ikiganiro tubasubiramo mu ncamake ibiba byaranze ikiganiro. Kirakira Diedora nawe yagize ati "Nabasabaga ko ubutaha mwarategurira ikiganiro kivuga ku muvuduko urubyiruko rufite mu iterambere ry'igihugu." Naho Vedaste uherereye mu karere ka Kayonza we ati "Muzarutegurire ikiganiro ku cyifuzo cyo gushyingirwa ku myaka 18. Nsoza nkaba nabashimira ku byifuzo ndetse n'ibitekerezo mutanze. Ari nako mboneraho umwanya wo kubibusa adresi mwakoresha mutwandikira. Imeri yacu ni heza cyane @yahoo.fr. Naho Facebook ni heza program. Na telefone igendanwa ufite nimero 0788573951. Na 0772221587. Mwaba nabibutsa kandi ko ikiganiro heza gitambwa ku wa gatanu saa sita n'igice z'amanywa, ku wa gatandatu saa 12 z'umugoroba ndetse no ku cyumweru saa 12 n'igice z'umugoroba. Ni ku 104.3 Radio Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane Innocent Habumugisha kuri ubu butumwa atugejejeho. Tukaba tunashima cyane mwese mudahema kuduha ibitekerezo kuri iki kiganiro. Kubo tutatangiranye tukaba twabibutsa ko uyu munsi twaganiriye ku munsi mpuzamahanga wahariwe urubyiruko, aho mu Rwanda wizihijwe hazirikanwa ku buzima bwo mu mutwe cyane cyane ku kibazo cy'ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Tuvuye kuri bimwe mu byakozwe kuri uwo munsi, tukaba twaganiriye n'urubyiruko ku mpamvu zimwe na zimwe zibatera kwijandika mu ngeso yo kunywa ibiyobyabwenge. Twaganiriye kandi ku kuntu itumanaho rigenda ritera imbere n'impungenge za bamwe kuri iri tumanaho. Nshuti mwarimu dukurikiye rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi naha tugisoreje. Kikaba gitegurwa na Forum de Jeunes Gira Amahoro, mukagikurikira kuri radio yanyu mudatenguha Ijwi rya Amerika.
Go back to shackle me.
You've been listening to Heza, the VOA's weekly youth program in Kinyarwanda.